My brother's gone. I have been defending his throne. They call me Jack, or that's me easy now. Get it stoked. Warning, they get one about I'm gone.
Imesha thibiti kwa tamaduni haupotei. Ukweli unajificha alafu uongo na safari senabati kabatisha maisha yamepanda bei. Facebook mpaka Twitter tunapita one way. Nimepost wanna play bongo kama USA. Of course ipo day, yes I'm gonna be okay. Wala jimeja noti mpaka jinsi kata K. Kwa kuwa my money talks na mi huwa si okay.
I know you gon' stay up and never come down. Me, bila wewe siyo king mwenye crown. Mziki bila ya wewe toa kiki kwenye drum. Wakinichana ni wewe mchanganyiko na damn. So with you, I feel like never before. Ukiacha family, wewe ndo una touch my soul. Nilimwambia mama maisha wanna be with you. Bongo flava bila shaka tryna scare yo.
Hip hop milele itakuwa juu. Ombea isikosi sisi za wetu. Tanzania tamaduni wapotee. Tanzania tamaduni wapotee.
Napa mada kwenye first, hii ni first class. Sijawahi kuzoea kuwa useless. My weakness, east coast, west coast. This is how we do. From Nyanda za juu Mbeya city stay true. This time watch your back, watch your gut wako. Mentally, lyrically, miso size yako. Nina karatasi nyingi zenye saini
andani chiko. 16 bars, leo nakupa nusu. Tega sikio ni kukumbushe kuhusu. HP, HP, kaba taya nusku. Machiz wale mini, kwamba ipo siku. Na paka leo bado tunamini true. Heshima na imani kwa mmoja liye juu. Bado namba moja hatutaki namba 2. Amani na upendo so machiz what to do.
Hip hop milele itakuwa juu. Kombea isikosi zisi za wetu. Tanzania tamaduni wapote.
Back to at the copy at the best it are back what you for my cheese number two. Out of cut here, out of cut fair, it's ready from there. My shaming here, but the city not a foot about the blood year cheer, rest in peace, nigga. Squeezing zik in the air, some chongo at the sera. Squeeze what to find your path to dinner while you see her. Or let them start.
Asante Mungu kwa kutupa pumzi. Bado tunaenzi utunzi. Hatuenzi makuzi. Kuna watu wanatafuta ujuzi. Bado tunaruka vihunzi. Fikla zitabaki kwa mandiko. Mbele ndo tamati nyuma mwiko. Huso wakati wa matambiko. Ni harakati mwanzo mwisho. Paka tutayona hitimisho.
Hip hop milele itakuwa juu. Kombea isikosi sisi za wetu. Tanzania tamaduni wapotee.
Na peruse anga everyday bila passport. Maisha nge kuwa simple sijui ni nani ange hustle. Jua kuwa shida ndo kipimo cha mawazo. Nisha tobo wa ozone, niko kwenye space. Huku wakuna gravity ya kuzuia hip pass. Hip hop inge kwa banki basi mindo business. Thank God cause everyday una ni bless. Yes.
Na kila kinapo happen tunawakilisha tupu. Hatuendi popote we are band. Thousand higher end we are 10. More than 1,000 friends. Go back up fans team trend. Sio lazima mainstream, issue life we change. It's old kwenda new range. I told you, school is old, so it's free range.
levels of brain. Man.
Forever and ever, yeah. BNT forever.